Yo.
Oh my god, it's MOV on this track.
Sinanga ma sing along, but mi kipewa beat ni ma sing salon. My time na miss my chum, wambia ni kowera sijai sao home. Sometimes mi uchoka na life, but nda do what na niko na mdota na wife. Na lisa rengori za kuwa bamba na knife. Squeezy niko mneti na wa bamba na knife. Nimezunguka mamita, nikiwa kalesa, nikisaka mamita. Na nimekuwa kwa vita, daily makahasho kupigana na shida. Before nikuwe roba nilikuwa otero, na kabla tuendelee gava free oriedo. Walai saja nimerepent marakaso, lakini ujui anja miujipata kwa uso. Nililambishwa sakafu nika shindwa kuflo. Nightmares nikilala jio mangori za bafo. Na matime misi lali juu ya kupoteza mabro. So jua we ni blessing kio na watoi wana grow. Kaniko high na go higher, sky ni limit. Waliodhani nitawagwaya na wakemia god damn it. Hawa ni jui wamesikia tu my story. Kuwa mpole usikie part 2 of my story. Where?
Nina makibro wako ndani wana serve, wengine wako njei wana starve. Saka kila siku is not enough, maisha huku streets joni tough. Nina makibro wako ndani wana serve, wengine wako njei wana starve. Saka kila siku is not enough, maisha huku streets joni tough.
Nitoa kwa street but wezi nitoa u street. We una die beef, mini kobucha to meet. So sad, role model wangu wali quit. Sai mindi role model wake na bado na exist. Mindi your voice, ya ama single mother. Na bado na bungi ya mabuda wakibuda kama brother. Juu nimetokia mta, barrios ziko often. Huku life ni tough, hakuna kujisoften. Church sign ya wasafi, I guess wako wash wash. Ukicheki mandai, karibu wote wako na nice posh. Ebu nikumbushe, weshimi wako jela. Na vijana wangapi wako inda, jutu ya makwela. Education is the key, but wanatunyima do. Daily maboy wanazidingi kumadua more and more. Kenya apart from more, bakuna justice watakusho. So daily kwenye nis nikiombea makibro.
Nina makibro wako ndani wana serve, wengine wako njei wana starve. Saka kila siku is not enough, maisha huku streets joni tough. Nina makibro wako ndani wana serve, wengine wako njei wana starve. Saka kila siku is not enough, maisha huku streets joni rough. Nina makibro wako ndani wana serve, wengine wako njei wana starve. Saka kila siku is not enough, maisha huku streets joni tough. Nina makibro wako ndani wana serve, wengine wako njei wana starve. Saka kila siku is not enough, maisha huku streets joni rough.